TMTMusicMedia.com.
Download it from the best of TMTMusicMedia.com.
Nilibisha, nilibisha, mama aliponambia, ukipenda jeuripisha, leo naya shuhudia. Haya piti madakika, simu sija mpigia, yani sili kupitisha, sauti nsipo msikia. Kama kupenda, doa gaivi, miwezenu uchizi na ugulia. Kupenda, nuwa naivi, miweze na uchizi na ugulia.
Macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Uliniona, macho tukitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madhira. Mieo wa barabarani, waendesha kata bila, hii dabi ya watani, haina kutoka bila.
Kama kupenda, doa gaivi, miwezenu uchizi na ugulia.
Kama kupenda, doa gaivi, miwezenu uchizi na ugulia.
Kama kupenda, nuwa gaivi, mimweze nuchizi na ugua. Wanipanda wazimu, wanipanda, mimweze muhali yangu mbaya.
TMTMusicMedia.com.